Karukano nutrition mwakana kabwadi.
Irenga kumuipiki ndaimona sana bara epepeka sana pachipanda pano. Omwa simkorori onzari ngrapote utapari irengoko. Beta venangu ni nzara na rarara. I'm not eating that prostitute. In fact, njireyamu muriri yes wow. Stetano, stetano. Mwempo zipo, mwenzipo. Stetano, mwempo zipo. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Tetano, popara popo charu. Imagine that now kwera nenganga mbasi. Ore asa puna tumundi kisheko apo before accident. Kui bina vyo kuchira baka ambatro ekra vibunzi. Wiki ropo ile kira mainizu. Nichari kulire na yana wine chari ndiri. Ati charo chila jumburu koke charonga chila jumburu. Kanishto avera mzambia pari aponze. Bandunga tumanafi Amerika apitiro kuna Nigeria apitiro. Stetano. Mwempo zipo mwenzipo zipo. Stetano. Mwempo zipo mwenzipo zipo. Mwempo zipo mwenzipo zipo. Stetano. Urecha fioro chero. Girlfriend want no size at kanono baby. Lerona scroll right now is iPhone 13 Pro Max. Not some Oscar fan and a short that's why we say we share it in iPhone 13 Pro Max. Call it to a king and we impozipo. And end up a pasana we want to. Birthday of any more gas nangumu juni nangumu jurai. But on January we say fiat new way. Nishi musafia manue abiri mwaka umu. My bad man. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Mwempo zipo. Stetano. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Stetano. Stetano. One mumba pachambesh. Boskenzo Jatus Bosmuke Zambia Era Kulipa Town West Naku Waf Nation China Shooty Mupoti Coolest Beats Katoons Kucharo Stetano.